Africa Parliament and Interim Government debikole byokukambo bitusibwa ku rudu vanya government wakati mukwekerekera ko kwenja kalugena maso ida ku rudu vanya government jolo senyo kwanja insonge eno mu parliament nategeza nti abagizi ba NUP abawerako bwe bakubiddwa nga n'abamu baluguzeemu bulamu wakati mu kunoonyeza omuntu wa Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu avuganye kwa president obulungi amongo mukwano kulagamba nti ebyokwerinda tebagwana tulugunya bantu bano kubanga tebalina buwagizi naye buli webabakolako efujjo n'okubakuba baleekera bannayuganda okubakwakirwa ekisa olwo ne balyoka abawa obuwagizi. Abaka Nkunyingi Muwado wa Kyadondo East ne Betty Esanaluima mbako mchalo wa distie wa Kiso balekwe batunyonyodde ku nsonga eno.
Kasanga Chirodi nabadde muliranye era nga ndi ku motoka ye ne batukuba tear gas era nabagamba kyemukola kikyamu ne baggalawo n'oluguudo naye nga